Forget diligence, na sanduka blueprint bonga Jay-Z. These days ni mankala chepa easy. Olo bakambe tuwa oyo they don't feed me. No paper, diela chem beat. 2020 nenzo gona msit. Monday to Friday kufala same fit. Na mafuto ya kutala ya li long gone. Batchman paya chikonko. Nenzo pisha monga izaka sila choncho. Vintu kubounsa monga chondo. Yose mapinenzo kufa ni maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yango kupia ni muriro. Na stress hapa ni zero.
Nangu ni mwana wanomba. Mayomo lefo na bomba. Ketinda lefo na komba. Jehova lefo asonda. Ni mwana wanomba. Mayomo lefo na bomba. Ketinda lefo na komba. Jehova lefo asonda.
Grinding, it is peace. Oh geez, they forget the agency. Bambini ni mawakola ni tease. Hapa the boss is back, rich peas. Menzo tizi mira mafone wakafola. Hapa ndise tipuli kama cola. Street runner ni kupepe kachola. Ikatika ni kuyola. Wonse menze patoku na kusamu. Wabate bote wa challenger. Kembo pa kambani ya pezeka ni manager. Chinanzu una but don't test ya vesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Chinaipepesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kutuwa lilapo life is akutensha.
Nangu ndi mwana wanomba, mayomo lefo na bomba. Ketinda lefo na komba, Jehova lefo asonda. Ndi mwana wanomba, mayomo lefo na bomba. Ketinda lefo na komba, Jehova lefo asonda.
Yeah.